Here's another one.
Kwa nini ukiniona unakosa furaha? Ziache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, ninajua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga. Ila tunajikaza na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Mwangu mimi sombaya.
Tangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sito kusemea ubaya. Please let me know.
Nijua kwaliso maigizo, maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusitia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness. Bila kusifia you are pretty face, yeah. Na una loneliness. Najua kuna mengi we usemi.
Kwangu mimi sio mbaya.
Sio mbaya.
Kwangu mimi sio mbaya. Kwangu mimi sio mbaya.
Mama nieleze. Ukinimiss just call me.
Kwangu mimi sio mbaya.
Mama mama mama.
Kwangu mimi sio mbaya.
Asema kwangu mimi sio mbaya.
Moyo wako unataka, taka. Mdomo wako nakataza, taza. Na umwa kunyamaza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama.